hay'adda UNICEF ayaa ka digaysa in tiro badan oo caruur ah ay u badan tahay inay ku dhintaan dalka ay abaartu ku dhufatay qaranka qaar kana u saaran macaluusha. Waa Soomaaliya ee haddii aan la qaadin tallaabooyin degdeg ah oo ay beesha caalamku ku bixiso gargaar nolosha dadka lagu badbaadinayo. Liisa Shlein ayaa warbixintan kasoo dirtay Geneva. Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayaa faahfaahinta u haya.
Soomaaliya ayaan roobku ka di'in 4 sano oo xiriir ah, waxaana laga yaabaa in sanadkii 5aad aysan roob helin. Tani waxa ay burburisay awooddii ay dadku isku quudin lahaayeen, iyadoo malaayiin qof ay ku qasabtay inay barakacaan iyagoo raadinaya wax ay cunaan iyo kaalmada muhiimka u ah. Dhibaatada bini'aadantinimo ayaa ah mid si gaar ah u saameysay caruurta. UNICEF ayaa sheegtay in tirada caruurta ee nafaqadarrada ba'an hayso ay cirka isku sii shareyreyso. Bishii Agoost oo keliya waxa ay hay'addu sheegtay in 44,000 oo caruur ah oo ay hayso nafaqo xumo ba'an la dhigay xarumaha caafimaadka si daaweyn degdeg ah loogu fidiyo. Isagoo ka hadlayay Dowlow Soomaaliya, afhayeenka UNICEF James Elder ayaa sheegay in tani ay ka dhigan tahay in Soomaaliya hadda ilmo yar la dhigo xarun caafimaad daqiiqad kasta maalintii.
Caruurta ay hayso nafaqadarrada ba'an ayaa 11 jeer ugu dhow inay u dhintaan shuban iyo jadeeco marka la barbar dhigo caruurta nafaqaysan. Xeerar kuwan oo kale ah ee aan soo sheegay, Soomaaliya runtii waxay qarka u saaran tahay masiibo aan la arag muddo 10 sano. Dabcan, caruurta ku harsan deegaanada ayaa aad uga badan kuwa yimaada xarumaha xaalkooda lagula tacaalo.
And of course, the children behind what is a slightly appalling statistic are those who make it to a treatment centre.
Elder ayaa sheegay in dad badan ay ka hor istaagto in ay helaan gargaarkii ay u baahnaayeen maadaama ay dalka ka jirto xasilooni darro iyo weliba khatarta ah ay geysanayso kooxda xag jirka ah ee Al-Shabaab. Isagoo taa ka jawaabaya, ayuu sheegay in UNICEF ay daabulayso kooxo guurguura si ay u helaan oo ay u daweeyaan caruurta ay nafaqadarradu ku hayso goobaha ay adag tahay in la gaaro.
When people speak of the crisis facing Somali and Somalians today, it's become very common to make these frightful comparisons to the famine, of course, of 2011, when around 200...
Marka ay dadku ka hadlayaan dhibaatada maanta haysata Soomaaliya, waxaa caadi noqotay in la barbar dhigo macluushii dhacday dabcan 2011, markaas uu ku dhawaad 260,000 oo qof oo kala bar ay caruur ahaayeen ay dhinteen. Hase ahaatee, wax kasta oo aan ka maqlayo gudaha dalka, laga bilaabo nafaqeeyayaasha ilaa khubarada abaarta ilaa xoolo dhaqatada, abaarta maanta run ahaantii nasiib darro waxay u muuqataa mid aad uga daran.
Everything I'm hearing on the ground, from nutritionists to famine experts to pastoralists, is that things today actually, unfortunately, look worse.
Xafiiska isku dubaridka howlaha bini'aadantinimo ee qaramada midoobay ayaa ku qiyaasay in 7.8 milyan oo qof oo Soomaaliya ku nool ay abaaruhu saameeyeen, kuwaasi oo ay ku jiraan dad ka badan 1.1 milyan oo qof oo barakacay. Hay'adda OJA ayaa sheegtay in macluul ay ka dhici karto degmooyinka Baydhabo iyo Buurha Kaba ee gobolka Bay inta u dhaxaysa hadda ilaa bisha Diseembar, waa haddii aan gargaar bini'aadantinimo la gaarsiin dadka ugu baahida badan. Ilaa hadda 45% dalabkii qaramada midoobay ee ahaa in la helo 2.26 bilyan oo dollar ayaa soo xarootay.
Aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Bashiir oo noo socodsiinaya warbixintii wariyaha v o e da Liisa Shlein. Halkaad kala socoteen waa laanta af Soomaaliga v o a.